Mtoto mdogo, uchi ni bigi, joki kuru slomo, tirera kishwi, kona stoko dono, na skusi masiki, na kulombo tombo, na sika rafiki, pinda ikonga na biti, na staki na sibi, nina stuko na titi, kuja nkunini, nikuwa ngungo na tv, pili mvipindi, tauni taka rikiji, chuu, mima so chili.
Kuna baridi situ roje pon mi yad. Walk it, anapenda niki work it hard. Really bad mind, pewa maluna deserve. Weka weka, na mwekele haji njivas.
Kuna a lot on my plate kama kabuda. Chana kuna jen, leo na seto kuna nyambura. Bunda kama ten, kabla nipandishe kwa jukwa. Lini piga head, dika bide shike kaluma. Napenda waze, skuze na kataga mashuja. Sufa kuna steak, kanafanya mbugi na zuba. Kabla nkuje set, lazima wanje hali ya manguna. Mwenye neza bend, mwenye neza kula kakumba.
Later.